chendi chendi bionde wange byagana
jangwe ne wa mukama ewe byonna bisoboka
nze chendi chendi bionde wange byagana
jangwe ne wa mukama ewe byonna bisoboka
hey, hey. Andirotya manja enyeze tano nga mwekweka ne kumulimu bangoba Mustafa manja polise mpenja Nagenda kone womusawo nakante manti ulwade wakwata Nena kuzino ndoda netuga nkole ntyama nange sentamye Nze chendi chendi yonde wange byagana
Jangwe ne wa mukama ewe byonna bisoboka
Nze chendi chendi yonde wange byagana
Jangwe ne wa mukama ewe byonna bisoboka
Bizibu byenseno Mbambate mubufumbo Myaka na myaka Omwana ya gana Dachi no mchala ya duka Genda na gamba Tuntino ndi mukumba Kati nkole ntyaba nange Kulala Kiseta mye Na wanowonda vila puliro muliro No mutima gubuguma I'm so confused I don't know what to do Where can I go Hey, I tried each and everything I could But I roll out no really in vain. Now we need to come a yamba. Savanyambe ina nimenye. Nze chendi chendi. Bionde wange byagana.
Jangwe ne wa mukama. Ewe byonna bisoboka.
Nze chendi chendi. Bionde wange byagana.
Jangwe ne wa mukama. Ewe byonna bisoboka.
Chendi, oh, 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 the chendi, chendi.
Otini tebelele mganda wange nange wendalinga sinda mumanya Yesu. Geri tumiba bizibu, anaye wena kiliza. Wena msengo kupa wena lokoka, mchensa wanga mta. Kuyambe bizibu byo obilete aja kuyamba
aja kuyamba
katina we toka bileyo tangwene wa Yesu kuyambe bizibu byo obilete aja kuyamba
nze chendi chendi byonde wange byagana
tangwene wa mukama ewe byonna bisoboka
nze chendi chendi byonde wange byagana Omusawo yakantema nti okulwadde bwankwata kati nkole ntya
Jangwe ne wa mukama ewe byonna bisoboka
Nanonya omwana ayambula emyaka n'emyaka kati nkole ntya
Jangwe ne wa mukama ewe byonna bisoboka
Nze chendi chendi byonna wange byagala